إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تميبزا ومرونجي ومتونز وفي الله سبحانه وتعالى تمسوسوك ساسني من أمكم بك محمد صلى الله عليه وسلم شرح السنة يا إمام البربهاري رحمه الله تلابي بقام بشيخ فوزان حفظه الله ngatu gaziza ebigambo byo manyono jetwala ba musomo kwa fe ogwagwa mufakara yasa tumunya buyagama tu man kharaja an imamin min a'immati almuslimin fa huwa kharijiyun qad shaqqa 'asa almuslimin wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliya agamba rahimahullah ti qawluhu ekigambo kye kyagambye ti wa man kharaja an imamin min a'immati almuslimin fa huwa kharijiyun wa man kharaja an ta'ati waliyyi al-amri wa shaqqa 'asa at-ta'a bi hujja anna waliyya al-amr 'indahu ma'asi aw mukhalafat kama fa'ala al-khawarij fa hadha lahu hukm al-khawarij subhanallah alimu kunyo nyole chigambo chino. Omuntu ye nafuruma kumukulembeze omusilamu. Nagamba, okuchicho yoto kumufurumako. Nagati, tumuruanyi si. Njotacha alimu kulembeze wangi. Alinebi ubichambi yako zebi. Dala dala. Nebo bibiranga wiviri. Biruno tubiyo gede daka sayi la seka chitiba. Naam. Nitula banti nino. Omukulembeze omusilamu. Nibwabira mwononefu tetukwata kitala kumufurumako obubyo obukivaamu bungi okusinga okugumiikiriza obubyo obukivaamu bungi okusinga okugumiikiriza era munnange ky'osuubira nti nno ogenda kulongoosa ogenda kwonoona nnyo ogenda kwonoona nnyo n'akatangaala akabaddewo k'oyagala kasigalewo otukuze n'ebyewalala nam ogenda kufuuka ensonga nako ekajjawo babeera abamanyi abakyalina kye bayimirira ne balungamya ku umma imma ofuuka ensonga y'okuttibwa kwabwe nam oba okubasibira mayumba gaabwe nga tiwe n'omukkirizibwa kusomesa kitegerekese andi bayigiriza aba bavubuka bwe tebagamba bakwata abamanyi abalongoofu ne bagamba be bayigiriza abo abavubuka eddiini oba nnalukalala bibayigiriza gundi ekigambo jihadi nikifuuka kivve lwaki kubanga mwafulumye ku lwakwani nikijibwa n'embitabo jigali amawanga gakola ekyo nam n'ebintu ebirala bingi n'ofuuka ensonga y'okuyimiriza daawa gwe nga wali oyagala kulongoosa n'ofuuka eyayitibwako okwonoona kati ekyo nabbi sallallahu alayhi wasallam akimanyi bulungi nti omukulembeze ono aba ne shawuka aba ne poliisi aba n'amagye ate mmwe abasiraamu muli banafu muli banafu n'abagaana okukola ekyo musobole okusigazaawo obulungamu abamanyi basigale nga bakyalina chance eyimirira ku bituuti ne boogera kibalaba nti kibagwanidde okola batya okwogera naawe osigale ng'okyasobola okuyimirizaawo ku ibaada wa illa olyomu manyi omukulembeze k'omulabye nti mwononefu manya nti n'omutima gwe si mulongoofu mukubeera nti si mulongoofu awuliriza abalabe b'eddiini kye bamugamba kasaa omusituka nga bamugamba nti fe tugenda kukuyambako fe tugenda gira bwe tuti ogenda okakkana ng'ofuusa ensonga y'obubi obuyitirivu obula bwako olwaleero olwaleero mumawanga g'abawarabu kano katukayiseewo abantu bakamanye olwaleero amawanga g'abawarabu obwengula bwago bonna bukubyeko zi drones. Bukubyeko ki? Zi drones ezinyonyi ezikolesha. Webagalo kuba mu gwanga lya abasiraamu wallahi webakuba. Webagalo kuba ebakala batya? Era bakuba. Kendo kulira buf. Aba iki kintu ha heshabu hanje drone yakubye egundi. Aba ki? Nti banalukala baba dem kagundi mukafobwe kati ni iyi eno si yemeni diye kati hata Amerika ya kubyeta mu Yemeni kitegere kisenjogera ya kubyeta mu Yemeni yemete ina jeri yayo teina polisi yayo terina abagabakwasi bamateka bayo na la bafuke songa amajika amwanga gano okujja nigafu nigalaga abantu ti abufe tubasobola mwete mbakola mutya amutimba sobora okakana chibita ga sibebo banga bamamanyi mfakiti okubera okwa bakwagala nyingu lutwara musomo gwa kubanga dharia gamba chekwaso kya kuwamba mawanga ga abasiramu gababere mutano gati agayanja getodde bonna gakubye kaga meli aganene ga rugogoma agali kenja geti senyonyi mpiri rebyo kuwanyisa byamanyi nikiretla mawanga ga abasiramu kubera wigati gunna gari yao manyomofu kubanga gama nyiti gina chika sobala kwa kubiyo kwa nsebi geto rode nebiyo kwa nsebi unabia jira mulinya bia kuruanyisa Al-Qaeda kukuma nyanje yo Al-Qaeda lika ujiku sisa kubia kuruanyisa naam wanaru kalala wadeka dwa wale merede kubanga watu seno bombinga embassy ya fe indagano izo kumagana nebiyo tibile fana kubwe bitu ugendo kakananga ababi bale to bubiyobo naye nga bwajira muri nyali yaki muri nyali yali gamba dibako babikolya babikola anti bali mukutasa busilamu bawunzika babutadde mikono ya balabe babo kitegereka ko iyo mukurembeze bali okumugamba anti afe tugenda ku kumira mbuyinza nga tuwali no mwako latya fitwe kabesa kali atweyo kabesa tutekewe ibintu bya tukakasente wali akutawanya tukumi na milebe gwanga likuwa na ola tunenywera bulungi tukuyambiko na mwanga gadi gaizo kwagala kurumba ogabenda twali gwanga linzo kire kamwe kakana mwanga gadi musaitara gadi musaitara chivudde ko chi ku basilamu takole ku bigabya mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kakati waman kharaja an ta'ati waliyi al-amr omuntu yenna afuluma mukugondera omukulembeze washaqqa 'asa ta'a nalagira abantu babirenga tubakala batya babenga tebagondera mukulembeze oyo bihujja ngeke kwaso kyalina anna waliyi al-amr 'indahu ma'asi aw mukhalafat bagatya omukulembeze waffe alina mazambi musajja mwononefu alina ebintu byayokana ku ddiini kama fa'ala al-khawarij ngaba khawarij bwe bakora fa hadha lahu hukmu al-khawarij oyinnamura ba khawarij bukorokoro kitegere kiswananga bibitiba bananga abali eyo mwennamuyide ensonge eno eha chikuru nye ensonge eno jitegera ndogobera nga bote bo bitegera baganda bafeji ndi masha Allah bikoze mu mulimo baganda bafeji ndi bagize nke abantu bakubya amajege abanafusi bali ku amajege gwanga byobusilamu bagateze bomu olide bulungi ne sanya wa abasirikale 30 abasilamu nembo kubanga amajega kugamba gati ne weewunya no gamba ne weewunya no gamba nti kwa tuchitwali nti omukulembeze mubi hata ne wabiranga mukafiri ni wabiranga muki nga mukafiri kati gwo mukhawariji munna Uganda tolaba anti nno polisi yo enkafiri ya Uganda okubera okwa mugaso abantu batata kitegeka jengamba polisi ya Uganda okubere kwayo kwa mugaso eri banna Uganda bakafiri oba si kwa mugaso kwa mugaso kubanga mugaso gwa polisi whether a cause of yeteke doko wate because yovu nanyi za yeteke doko wate yevuliwa kwa kasanti ni abamiji ba mateka iba koletia yazi na akubba wina juu nadukira ya kutemuli domontu wo wina juu nadukira suwe chiri yali asameze kibanja cho wina juu nadukira suwe chiri aha kati polisi nime tuwali kitu tenti omukule mbeza aliko mkafiri yo polisi ya mugasenye guanga bwechile waneda kati bwota aliko kwata polisi ya guanga lio bwoji tulisabomu bwoji kubabomu bwoji kubabomu ngochimanyi ntikali yebu ngereze gasaba ngereze atenga nkatuli chinabayo nkulistayo nabayo bakulistayo ningo chiti ya mugasenye bakula batia jibali Obama jigabu ngereza gamugasenye aba ngereza gakuma ebigenderwa byawe ebirunyi nebiki nebibi sibe kiri kakati gurwacho bongo bokulaga nti kubango mukulembeza aliko simu silamu uligwanga ero telina kubera nachi era nti telina kuba na polisi okujja konga abapolisi bafanange njiri abasahaba na baina kubanga batukuvu balinga abasahaba Bukita ba wewe chure gatige na kuera ukutunza kuna kuwe komerero amanga ba silam tega ina kuba na maji tega ina kuba na police okuja kwa every time ba ina kuba tageti ya bomu zawe heba kada ba tulisi zako amaji kaba namfu sound ba kada tulisi zako bomu au ba kada ba kuzo mlimo hamza mungero ba tega mduwe chiga bukita ambura obo na bubuze na butatege la dini hata ni fitra magazi zaka sokeru wako tega chigura na yemu nangu roku wangalia mbintu bino nga gambaditu tuisaka maso wali mu mwana watu simanyi lwachi baganyo biwa time abasilamu babitegeere nga batekeere nga babi bisomesebwa kubanga abo wali basomesebwa ensonga zino burungi nam ba olaba ko zomulimo gwawe bitawabirina mu mayumba gawe eraga nti no eni integeera bweti aba yababuze nga bakusomesa abantu swala kikulu basomesa abantu ebintu babitegeere arusema leke kuluuza nti obuli yao baganda bafabo bayizo kubiranga bibaganda bafe nedda bamanyeti bana bantu bono nefu babuze hatta nali ni enungi muwo tuchimaye bulunyo ti ni enungi tutusa mulimo okutusa nga gogoberide soma somesa yomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakati oyabera min al khawarij chavage na masra tunyonyola ku ba khawarij bebani agatu wal khawarij ne ba khawarij فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة شابه زي انسقوا يا اتشو يا سوكا يوريك كمرين بقوم بك محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاء ذو الخويسرة التميم يجل النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمة بيامل ربا اقواني من يقوم بالصحابة نام قام عدل يا محمد بيرا موينكان يوانك محمد Ora nyembera ba khawarij kine chintu chikuru nyo kitegere ku ba khawarij be bantu abasinga ekigambo ekiitibwa juru'a juru'a kichi akamba yaya tibaina ayo munene mu ddiini gwe bamanyi tibaina ayo munene gwe bamanyi mu ddiini wallahi ekintu kino kibatambuliddeko okuviira ddala kumusalafu waabwe nambe mkugabu gebavamu jajabu dhulu khwesira tamimi ekyo kiyalina bwe kitundu kyagendera ddala okutuusa wala okutobabano nabakalule bonna mbeera yemu juru'a tebalinayo muntu giba abantu abasinga okubeera abatukuvu mu ddiini yaffe bebasingira ddala ennimi zaabwe okubeera bezisiibako nga zifumita nga zikubamu ebituli ojja kusiŋŋaana mu baulama abali mu nsi olwaleero ng'abamanyi abasinga okubeera ku nnimi z'abakhawari nga boogera bubi byamanyi abasinga okubeera abanene olwaleero mu umma nam abadduwo abanene Sheikh Ibn Uthaymeen Sheikh Al Albani Sheikh Ibn Baz Sheikh Ani Umlala Ibn Baz Albani Muqbil ba Sheikh Fawzan banobonna basiiba ku nnimi zaabwe nam nga balaga umma nti ekizibu kyayo beba abamanyi abo abaabo era umma nga tetetedde abo nga tebavuddeewo umma tejja kukola etya tejja kutereera okuwa singana nga bali kuba karudawi bani ababa gundi avanya abono nifaba kubieko abali mgundi ababa sufi sufi abachaba abi nimi zawe zilis abo bali bali msefu zoni nimi zawa khawari jitizibatu ukako zero ndo laba rongofu ngabu wala bantiyama wanga Senegal mbuko msenegu ya tunyumiza wano nti iwabwe bakolako empaka zesihiri ku TV yegwanga ani asinge dogeka empaka za sihiri eh ne Senegal gwanga silamu ne likubiyeko obushiriku ekube ebitaba abasufi bana bakola batya bakuburi una bakubiyekeyo bala gabihim al-amr chatuka kudala okola bajita batya mubarai ichi competition nam ani asinge dogo na yabo buli bawulira kunimiza bakawariji bujja boba ina license gamba kakati enimi zawe zisiba ku Saudi Arabia no gamba ikitufu Saudi Arabia ino kendevu wachije mustamati lako ekirwe chukale chinda yichize boba agara bagara wali katangara
nuri
bagara wali kitangara ni bamara uni bamara uni bamara uni bamara uli de burundi tugenda mu Uganda olabe abanabida abanini bali mu safe zone endahum ne tunulira jamo ya data salafia ekibinge ekimanyiddwa nti kisinga okufa endasi mukulungamya abantu Abu mafu. Abu pasta abu nawe. Abu msilamu babu vaku. Abu. Ebigambo byabwe kuba nabida abasigadde bya munyoto. Oli deburuji ba munyoto. Olaba omuntu asiba nakole emisomo ngali mukulwanirani.
Kalisa.
Naam. Nyinga tawani rude Sheikh Abdul Karim Sentamu banansi ko bibara abakola batya gobakafuwaza ne wagandi mukafiri chikulaga okubira ntino kugamba jurua munabida atasa munabida amunne bwe batuno batamba eva bwe batunulira mba sahaba balabanga ali akhbathuhum ya singo bimbaki Ibn Miljam nala manga ali ayina kola atya ngali Ibn Abi Talib tafudde obusamte bugenda kuterera mega ali Ibn Abi Talib gotta sahabi wa nabi sallallahu alaihi wasallam ali mukubi wasallahu alaihi wasallam ali bakola fa bana yavuya muwa Fatima mwana wa tatu wa nabi omuto nanywera nala banti ayina kuberanga akola atya kati daiman obulamu bwabwe bwebutu burondola wali kitangara kulaga abasilamu hehe mwete mulowooza nti waliwo bawo barungi babi abasilamu batuuka okubeeranga kati kubanga amagezi amangu gali nti bw'osanga ekitangaale wekiri nam tokizikiza olunaku lumu twagenda ekalangala olunaku lumu twagenda ekalangala bwetutuukayo twasangayo masijidi masjidi eyo omusajja yatwaniriza yali musajja muzikiri kalenge natwaniriza natuleta era ye yatulaga okusula yatulaga gamba yetukolya kunteekateeka zonna ezobugenyi tugendogira nga ye imamu waabwe nam kati amageza amangu ye masjidi ye balinayo era ye imamu waabwe mukifume twali mukizinga mutwali mukalangala kati amageza amangu gagamba ki kusomesa kuzikiri kalenge nam kubanga omuzikiri oyo yakwatiridda ekitangala ky'obusiraamu mu kifo ekyo yakwatiridde ekitangala ky'obusiraamu mu kifo ekyo yababuulira nti yidi nno etuuse tugenda kusaba lina kubeera nti yidi bannange kati nno tusiibe amaswaliha ag'obusiraamu getwegattako nti ddala busiraamu yamanyi bazise batya abasiraamu baabwe nebefaanako bwe bityo kakati amagezi amagagamba ebbanga lwamala nga tewali kitangaala kyamufu tuwali ali ku sunna ali wali oyigobalina ate sikya magezi okujja omubagobeko mubanga abagati kati mugende makanisa kitegereke sobulungi
yeki
mubo aha kakata ekikututte kusomesa ku nsonga ndala tauhidi bikusomesa ko bingi tauhidi obusilamu bugazi kati abo basomesa ko ndi gukimanyi ti abasilamu bagati bano bano bali no buzibu ne wali we walungi naam bali balungi bano bali no buzibu ne nga tebali iwo uina kuuma kino ekikola kitya kino ekiriwo abasilamu likebali kamukizikiza kubanga ono nam alina bida naye ate mu mbeera eno ye wa mugaso nnyo mu kitundu ekyo obadde kitanga kyobusana kikola kitya kakati kitwale nti Saudi Arabia ekubyeko obukendeevu nam obuyitirivu 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 niyo okimanyi nti mu nsi yonna yekya abasiraamu gye bakyagenda basoma obusiraamu obuki obutuufu naawe gyogenda gamba lwaki oyagala enzikire olwo abasiraamu bagende Senego wali empaka zagondi kitegese bulungi nawe kityo agamba Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah nti lama ra'ahu yuqassimu ghanimata qala lahu idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil ya mugama tibira muinkanyo wange gwe Muhammad kubanga mazima dala tokoze bwinkanya faqala sallallahu alayhi wasallam nabina mugama tuwailak ngazi kusanze gwe may ya'dil idha lam adil ani agedo kubira muinkanya zibwe mbanga siri muinkanya naam muhadithe ya mugama ya'tini alwahy sabahan masa obaka buzika ko kuva muguru kumachane ikaongezi mulafudhe ni amagati ala ta'amanuni wa ana aminu man fi sama mutemu nesiga ngali muguru ya nesiga sire sabuloj na ye nabi sallallahu alayhi wasallam chafaba gamba ndiya khuruju min dhi hadha kubanga ye kandaga natambula na agenda Khalid ibn Walid na imin lari wae zimzi gamba Umar ibn Lazi gamba Khalid ibn Walid na imin na amagama tiya rasulullah ndikante miko isunga ya munafikoyo naam nabi na amagati muleke arahu yusalli ndawa kolachi asala hadithi mpavu inabi inji na yeke ija gade mwano buya tambula na wage ina nga yeka andaga kuban sahaba banyo nyono musajyo nurobu chufusufu kwa kumuchawa ni banyo nyono nefesu ya liyefana na nate iljabuha ya ina yeke nga chivude nga chisoro bie kumu maso gundi nga ino kafesu katini kawamfu kasoro kufu bamu nyono na mahadithi nga buya liyafana dhul kwa isra tanimi naam nene nabi ya mthunuri langa ageda yeka andaga munyivu okufobu fi anyigidani anyigidani chukula ganti bote mama nyiyo munini tewe uunya ndi katibadda bacha kubunbazi na bilanga kubaka afu waza beba ama munabi ate bunbazi alayhi rahmatullah nekwe chobote gira ti bote mama nyiyo munini tiba mama nyiyo munini gugu mungurumi zi kumtuala ntu wachitalo nyo bote mama mani ate eva bageza ako kumufumita fumita mwebi tulituli abantu okubala ganti waliwo obuzibu nga bwola bono bageza ako kulaga basahaba ni nabbi I know buki obuzibu kakati naga mati yakhuruju min dhi hadha ya ari min jinsihi oyo musajja agenda kuvamu ekibiina kyabantu qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim nga mwana watu munyo mesalaza mweko salaza amakuru ebya mulabi wero wa ibadatakum ila ibadatihim nokuseza kamwe okutwaliza wam yaqra'una alqur'ana bagayna kubaba sama qur'ani la yatajawaz hanajirahum ate suka marokoli bimaana tizite serengeta la yafqahuna tibajifuna mu kutegera qur'an tibajifuna mu kutegera yamurquna min ad-din kama yamurqu as-sahmu min ar-ramiya bafuruma mud-din nga kasari bikafuruma mu nsoro kati aba ola bagamba nti kira gamanyi juru enene jibali na kugamba akamba ikiwa ina mgini akaitirivu nguwa mtu wa sindi kakasari nika ingina mbubutu wa saidi emo nika furumina kwa saidi oruto uruchi ulala ama kuru bae ingina mbusilamu saidi emo ni wafurumina mko saidi enchi saidi endala sige saburu unchi kama ya mruku saha mina ramia fa aina ma lakitumuhum unambira mbasanza faqtuluhum mubatte fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawm al-qiyamah muttafaqun alayhi. Eno hadith bakawariji baino kujikiriza ngayo bakiriza hadithi mpaji za Uislamu ngabakiriza hadithi mpaji zake za Uislamu kuzisingana wa Bukhari ni Muslim sio kili nene ni Bukhari naki ni Muslim ngabwo Muislamu nam asala ke kirevu hadithi gano kusala ke kirevu eri Bukhari ni mpaji za Uislamu zisingana wa Bukhari tika kulondo bakoza mpaji za Uislamu eri no bangaji wasanga mu Bible kitegese bulungi no fule kirevu kubera nga kili yao kiri mahali niqas la wa hakala nisongirazo neza aki ezo Uislamu kakati wanwetuli ombaka alayhi salatu wassalam atulaze ntino abantu bano bari era naragira basahaba babatte unawera basanze wano tusikala kaida yem teri muislamu akirizu wakusanga mtu kwa manyiti mukawariji na amutta ruwaki tudde ku kaida yem kaida ji tewali atusa kibonerezo ku muntu okujja ko sultan ali yabarwanyisa kubanga yali ani yali khalifa mukisere ekyo teri muislamu akirizu kusanga mukawariji na amutta oba na amukuba ntubanga muki mukawariji la wabula tutambulira ku kaida yemu tesosola atuse ibonezo ku bantu abira sultani nyine buyeza tayib katinyaka tuulize nsongero era kuyo kwengendo okumalira nagat fayajibu kitaluhum nabwe kito kikakata okubalwanyisa wadhalika li ajli kaffi sharrihim anil muslimin olwokukoma olwokujjawo obubibwa bubalina ku basiraamu kese bulungi obokomya obibwa abaina kubuki kakati wanonjagalawo ebigambo bitonotono tubyulirize bulungi ate biri sensitive nnyo nebitegeke ebiki ebirowoozo abaffe tulina bakawari mu Uganda tukyogera lunye tukyogera lunye tulina bakawari muki mu Uganda era betuka kasanti basajja bononefu nga betuvudde mabega nga tuogera ku nsonga zaabwe ekibuzo Sheikh al-Fawzan agat fayajibu qitaluhum chika katoo kubalwanyisa wadhalika laajli kaffi sharrihim anil muslimin oloku jawbi wabekubuki kubasilamu abafe abasilamu tuwagira era tugamba tuli tubana tusima oba tusanyukira singa abakafu babira basa abasiraamu kategerekese tetusiima kino njaga kibirikiriya bulungi nnyo nam yesi gye bali ife bwe tuba tubogerako tuba tubogerako kuva ku bidaa zaabwe zibaliko nga bwe tugamba ku bannamawuledi timuve ku mawuledi ebigambo yaffe tebiina kakwate konna n'entabaalo ze balina ne bakwata mundu bannaabwe Sheikh Uthmani ensonga yaffe tegerekese terina kakwate konna ne bakwata mundu bannaabwe bano bakwata mundu bali bakwata mundu sibe kiri besotinge fibyaffe tebiyingira waabwe ebigambo byaffe biri mu eri yemu bano babuuse bannabida bari abanga abasiraamu timubeeyungako ekyo kyotukyogera naye olina gwafuba abali mubo okulaga nti kitegeeza abo balina abalayi baffe bakola batya bakola batya bakola batya ife tetulina kakwate konna n'ebyo ebiri wakati waabwe ne bakwata mundu baabwe bannaabwe besootinge bebanyo besootinge ebyo byabwe wabula ife it's a religious obligation kyambusiraamu ife okulaga abasiraamu nti manhaji yabakwata mundu baganda bafaabo sintuufu mana haja busidufu si ya busilamu ndika jaba tegera mu dini mbi tiba kubuza buzina kuloza te yujihadi ubiyungeko tege sabulunji ubiyungeko wa wallahi alladhi la ilaha ghayr bachi manyi nti no singe zikirize ya ferinti nti abo tugamba tunyumirwa era tusanyuka era twenyumiriza era twegomba abalebe dini babirenga babatta tekyali remeredde nnimi zaffe kukyogera nga bwe twogedde ebirala tuchari demede nime zafe kuchogera na wichi tiba chituogeza kare kuchogede kubanga fe umusilamu umono nifu ahabu ilaina minal kafir ukosingu mkafiri chitakiri kaburuji al muslimu alfajir umusilamu umono nifu ahabu ilaina minal kafir wahum muslimun basilamu siwa kafiri tuwa kafu waza? La idhan chokate ba chime tuisi wabu vi ukulaba angabafira kumikono emikafu chituisa bubi ukulaba angabafira kumikono emikafu nga nye songa jibadiko sintufu chituisa bubi chituna kuwaza tuwali egombi wabira bafa bafire kumikono nga misiram kari nga baganda ba wabako labatia bibaba kawama tuwali egombi bafire kumikono tuwali egombi bafire kuchi bafire kujihaji insilamu intufu ngabu yeyogiru wa mbitawu yache biyobu silamu ngabu ulewa jirunga miyogurunchi tetuwali yego bafire mumfa ifana gana kubu yetu yobu akawariji kandoze nite songeno etegele kese burunji idhan fayajibu kitaluhum chika katu kubalu anyisa ani alimu kugiru wako wanuba ula baba tegeza bani tibali mugamba Amerika tibali mugamba Bufalansa ntikale mwangu muwandise ba khawariji aa wabula zino ahkamu sultaniya zimanyiddwa bulungi nti omukulembeze omusilamu alagirwa okulwanyisa ba khawariji atabalwanyisa ddi bino tugenda kuyita ba wansi wana abalwanyisa ddi alina okubalwanyisa singa baba bafunye ebyokulwanyisa ne balwana so sikuba manya nti balina afkar ebirowoozo byobwa khawariji naye nga tebalina byakulwanyisa nobalwanyisa ekitwa kya musomo gwaffe ogwaggwa sobe kiri netugamba n'okugamba ti singa baba bafunye ebyokulwanyisa ne balwana olutalo ne lubakira ne basuulawo ne bagamba nti aa abaagira edda tokkirizibwa kubagoberera munyonyole gye twakinyonyolamu netugamba singa mubaawo omu ku bo abafunye ekisago n'abeera nga tafiiridde mu maaraka kubanga battiddwa mu maaraka mu kulwana ekyo kirala naye ono afunye ekisago tafudde tokkiriza kujja n'omumaliriza ezo na ahkamu ku bakhawariji kama tujja okuzira mu maaso era nga twazikona ke emabega kitegeresa bulungi wafaka allahu aljamii lima yuhibuhu wa yaruda fe tulwana nabujulizi ku nsonga eno ku nsonga eno eyo kyekyaffe eno wajibun shariyu obwakhawariji bid'a ate bid'a bubuze ebigambo byonna byetwogera ku bakhawariji bye byetwogera ku bannamawulidi kubanga bonna bonna bannabida bonna bali mu kisinde kitya bonna bali mu kisinde kimu bonna bannabida walhamdulillahi rabbil alamin.